Amawubo 128 verse 1. Babusiswe bonke abamesaba uJehova, abahamba ngeindlela zakhe. Verse 2. Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zabo, uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Verse 3. Umngakho uyakuba njengomqumo othelayo phakathi kwendlu yakho, abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo bazungeze itafula lakho. Verse 4. Ngoba bheka kanjalo, iyakubusiswa indoda emesaba uJehova. Verse 5. UJehova makabusise siyoni, uyakubona inhlanhla yaseJerusalema zonke izinsuku zokuphila kwakho. Verse 6. Uyakubona abantwana babantwana bakho, ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.